markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Maraykanka uu joojiyey hubkii uu siin jiray Ukraine diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa garaacayay magaalooyinka Ukraine. Diblomaasiyiinta Ukraine waxay sheegeen in go'aanka Maraykanka uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof ay dhiman doonaan. Magaalada Pokrovsk oo ku taalla duleedka Donetsk, dagaalku weli waa u socdaa. Waxaanu adeegsanaynaa qoriga howserka ee Talyaaniga, balse sanadda ugu badan ee aan helno oo ay ku jiraan kuwa 150 mm waxa ay ka timaadaa Maraykanka. Waa nooca NATO isticmaasha. Yurub iyo Maraykankuba way adeegsadaan. Laakiin Yurub miyay nagu filnaan doontaa? Waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay suurtagal tahay. Isweydiinta ayaa ah, Yurub miyay dabooli kartaa kaalinta Maraykanka ee hubka Ukraine?
There are certain systems ranging from Patriot missiles all the way through to spare parts for the
waxaa jira noocyo hub ah laga bilaabo gantaalada Patriot ilaa qalabka dayactirta daankiyada Abrams iyo baabuurta dagaalka ee Bradley, kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada Ukraine. Waxyaabahan Yurub keligood ma hayaan, waa inay ka soo iibsadaan suuqyada caalamiga ah, taasina waxay qaadan doontaa waqti. Laakiin Ukraine si tartiib tartiib ah ayay u bilaabaysaa inay samaysato hubkeeda.
Probably about half the weapons which Ukraine is now using are provided by its own defense industry.
Ilaa kala bar hubka Ukraine ay hadda adeegsanayso waxaa sameynaya warshadaha difaaca ee dalka. Inta hartay kala bar waa hub Maraykanku bixiyo, halka qaybta kale ay ka timaado Yurub iyo dalal kale. Maraykanku waxa uu sidoo kale siiyaa Ukraine taageero muhiim ah oo ay ku jirto gaarsiinta hubka reer galbeedka gudaha Ukraine.
Finally, the US plays a very important role in providing information intelligence.
Maraykanku waxa uu door weyn oo muhiim ah u ka ciyaaraa bixinta xogta sirdoonka ay u baahan yihiin ciidamada Ukraine. Xukuumadda madaxweyne Trump waxa ay sheegtay in hakinta hubku ay tahay si loo hubiyo in xal la gaaro.
Neither Europe nor the United States nor the Ukrainians can continue this war indefinitely.
Yurub, Maraykanka iyo Ukraine midkoodna ma sii wadi karo dagaalkan si aan xad lahayn. Sidaasi darteed waa muhiim in dhinacyadu ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa axaddii sheegay in uu sii wadi doono taageerada Kiev.
Vice President Vance's claim that a lot of the European leaders who on social media and in public are four square behind Kiev.
Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka JD Vance waxa uu sheegay in hoggaamiyasha Yurub, inkastoo ay si rasmi ah u taageersan yihiin Ukraine, ay si gaar ah uga shaki qabaan arrinta. Su'aashu waxay tahay, Yurub ma sii wadi doontaa in ay taagto ama difaaceeda ay xirato oo ay yareyso awooddeeda military iyada oo markaasi ka caraysiinaysa Maraykanka oo ah saaxiibkooda ugu weyn dhanka ammaanka? Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii codsi u diray maamulka madaxweyne Trump isagoo ku qoray barta X in Ukraine ay ka go'an tahay nabad. Dadka reer Ukraine oo weli la daalaa dhacaya duqeynta Ruushka, hakinta gargaarka Maraykanka waxay u tahay war xanuun badan. Waxaan rajaynayaa in Trump uu dib ka fakri doono. Dadka dhibanayaashu ma aha kuwo la ciqaabi karo. Laga yaabee in Yurub wax naga caawiso. Rajada hadda waxay ku tiirsan tahay Yurub, cid kale ma hayno. Dhanka kale, Ruushku waxa uu soo dhaweeyey go'aanka Maraykanka ee hakinta kaalmada military, isagoo sheegay in ay arrintani caawin karto in xal nabadeed la gaadho.